ololaha nadaafadda oo isku kaar la daayay maamulka dowladda hoose degmada Buurha Kabyo qaybo shaldoon bulshada iyo waliba u jeedtay hay'ad Riidlaanka Nagalaay bilaacdiyo nadaafadda guud ee magaalada kaas oo la ku bilaabay xaafada Warshidoon ee Buurha Kaba waliba noo sarnaagada doonay wajiga lamaad ee ololaha nadaafadeed wayba goobro ku hayay agaasimaha waaxda faydoorka dowladda hoose urarka dhalinyarada iyo qaybo shaldoon ee hooyooyinka xaafada magaalada oo hormood ku ah ololaha nadaafadeed ankoreen hoggaamiyaha dowladda hoose degmada iyo ku hadlay u jeed iyo muhiimadda la kuleeyay ololaha nadaafadeed waliba noo ganacsatada magaalada ka baaqay iyo kaalantii ku qaadan
waan aan dheegahay tan shaqadii aan bilaawtay geeg shaqadii oo nadaafadda nadaafadna aan langwal bin nadaafadda oo si roon waa in sheegan dadweynaha degmada Buurha Kaba ku noolan haafado alaaba la siin qiibi alaabta oo la siin qiibi oo lankii deerti ilankii aan deen deeras alaabta saqashin ku shubaasan lang idis horti gashin la karo kormalla lang idis magaaydo oo laamiga aan wasaq ku shubaayaan gudun qodada ama suwal un suubsada wali saadung la gabalaw biladkan dhaadis magaay oo wasaq laamiga ku shubti mal arago kor gashin oo haafad horti ayaa mal arago kor sidoo boolo boolaas oo ardayda ku wareegsan biladka oo kulanka baawl ilaa may la raayis weysay dhaadiyo boolaas nadiifiya lankii idis toos shalay wala ka argoon usil kale saabtumeeyo bilaheer meelan una dadka dhaajina dadka sidoo weeli dadka oo haafado degan leey wali hadda baad ee wal siin kale saabtumeeyeen oo bilaheer waa in sheegana dadweynaha Buurha Kaba nadaafadda lang walban roonta lang alla qashinka walaalhaakiin gadiyaari ku shub walkiin kooy walkoo qaada hoo bilaahay ar shaqo waan askugu
dhanka kale gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Ibraahim Maxamed Ibraahim Deysaamo iyo bulshada Kaboori iyo Marwalba iyo ku shaqeeyaan horumarinta iyo nadaafadda guud ee degmada si markaas uu ka noolaadaan caafimaad iyo nabad waarta
nadaafadda oo leedahay ka bilaawti may la raayus shaqaale may ba ka shaqeeyaananta lama boqol shaqaale ka shaqeeyaan kulli hadda ka baadana shaqaalada la kordhiyey dawladda hoos oo shaqadan abaabuli eedan ma hasanta may ba seen lahad degmada Buurha Kaba baayaal iyo fuustiyaal haafado horti oo la dhake may ba seen lahad degmada Buurha Kaba may baan sheegane hal qashin oo haafad hadda ka baad horti ayaa la dawladda hoos ka leh saabtumaas may arago kor qashinka alaabta la kiinshaan iyo ku shubaas may kooye iskurugyala kooyan baabura mootiyala kooyan baabura kooyan dawladda hoos iyo koo qaadas shaqaali la tuulays adduunka bilaawta shaqaalaha oo nadaafadda ka shaqeeyaan bimishara leeyin walaays adduunka bilaawta waana shaqaalaha kordhiye haafadaha Buurha Kaba litta haafadood may basin lahaa dawladda hoos amar shaqaalaha qashin meel kal walaan qashin aysan hadda aragahay tan udura la ka qaaday walaay hafaayada walaay qashin magaaladii dhatay la ka deediyay walaay saadunka balaawta Buurha Kaba hormara deerti walwalban diyaar sinin may la rahay qashin hal shay idi horti la ka araga ganaahi ka dhie walaay saadunka balaawta id horti qashin la ka deedi kurmale bi wasag la ka deedi kurmale meela dhigaasan alaabti lisin shan ku shubaasan
maamulka dowladda hoose ee degmada Buurha Kaba iyo wada dadaalada la ka tayay nadaafadda guud ee degmada.